Tēnā koe, nau mai hara mai ki tēnei te pāhorangi 38 o te kaupapa Māori Made Easy Tuarua. Let's start this podcast by learning a new colloquialism or slang term. Māu te kōrero. Māu te kōrero. This kiwaha is similar in meaning to saying in English, you to talk, or the English proverb, the pot calling the kettle black. It's a good one-off colloquialism to throw into a conversation if, let's say, a friend of yours is criticising a particular form of behaviour or something someone else has done, and yet they're the ultimate example of the exact thing they're having a go at. Māu te kōrero. For you to talk. Māu te kōrero. You are in effect saying to your friend or the speaker, you shouldn't be belittling that behaviour because actually you're no different. Let's look at some everyday examples where we might use this kiwaha. Firstly, some bilingual examples. Gee, that boy is lazy. Māu te kōrero. Gee, that boy is lazy. Māu te kōrero. You never make me a cup of tea. Māu te kōrero. I've been waiting for a cup of tea from you since 1982. You never make me a cup of tea. Māu te kōrero. Me e nei tauira reo Māori, and now let's look at some reo Māori examples. Mō te whakahihi koia kei aia. Māu te kōrero. Mō te whakahihi koia kei aia. For arrogance, she's the creme de la creme. Māu te kōrero, you to talk. I ki ia ka mahia e ia au ware ake. Hau raki raki ake nei. Māu te kōrero. I kī ia ka mahia e ia au ware ake. Hau raki raki ake nei. He said he would do it, but nothing happened. Unreliable. Māu te kōrero. You to talk. So far, we've used the sentence pattern he, nō, and nā te mea to answer why questions. Let's now look at another way to answer the why question. This one is especially relevant if the person asking you the why question uses the nā te aha I ai form. You have mastered the he nō and the nā te mea. This new answer phrase shouldn't be too difficult, so let's take a look at these examples. Nā te aha koutou I hingai. Why did you guys lose? Nā tinini pā o etahi o mātou I hingai. The lack of skill of some of us was the reason why we lost. Nā te aha koutou I hingai. Nā te nini pā o etahi o mātou I hingai. Nā te aha koutou I tō muri ai. Why were you guys late? Nā te pōturi o māma. Because mum is so slow. Nā te aha koutou I tō muri ai. Nā te pōturi o māma. This style of sentence can also be used as a statement. For example, Nā te ua te whānau I noho ai ki te kāinga. The family stayed at home because of the rain. Nā te ua te whānau I noho ai ki te kāinga. Nā te pūremu I tau wehe ai rāua. They split up because of an affair. Nā te pūremu I tau wehe ai rāua. Nā te aituā I tō muri ai mātou ki te hui. We were late to the meeting because of an accident. Nā te aituā I tō muri ai mātou ki te hui. All of the why sentences we've learned over the past weeks have been used when the action has been completed. In other words, we've been asking and saying why something happened past tense. If we were asking when something will happen, we simply change the I to an E. So instead of he aha I ai, we use he aha e ai. Anei etahi tauira, here are some examples. He aha koe e wai ai ki aia. Why will you be ringing him or her? He aha koe e wai ai ki aia. He aha tātou e mahi ai, a e nei rangi whakatā. Why will we be working this weekend? He aha tātou e mahi ai, a e nei rangi whakatā. He aha tātou e haere ai ki tātahi. Why will we be going to the beach? He aha tātou e haere ai ki tātahi. He aha koe e whakarongo ai ki āia. Why will you be listening to him or her? He aha koe e whakarongo ai ki āia. He aha koe e aro ai ki āna tohutohu. Why will you be following his or her instructions? He aha koe e aro ai ki āna tohutohu. Nō reire e karema, kia kahara, kōrero tia te reo, ākona, hei tānga manawa mōu.